jirokai furoturu pora boro
itani minati yimo beni mitawi minyan o mitawi kotajo etelaize betato mitawi minnati lati nayo ba mabbe miden jima wakati fu na ko hitane gom alla waddo no yimi isaka tondi ardido sarusi almasion mo gaya yuro yimo tilberi isaka tondi o nyande gom wari tawi miden jima miden bama tay o wi'imi kanno hidi min gara min gada bale o bale indirado mai filafili hano awjobe lana bale odu dufina tawa sorkobe min gadim denne wala mudun sadanta dar ami gada mu min gadi bale indirado changa dar wakati min gaduno bale o ardido sarusi tawado do gaya fu no warano yewa no wallirami miden mu'inamo der bale o ni min galana miden gada filla mello lamido changa man der makudu dum walana idum mantam mantore mabbe gomni
nigo niba go masai 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 digo bezo bazani zi
mana mantore de woni mido sanne a jamo noy badema jamani amin o ni e jamani handen o no sedi kaddule amin dedu no cedi gan kaddungal fugal min gattata no yada deede e wakati mu amma handen dum hana o yawdalla tan himbe handen be gatta be kisata ko fu be yewa no dum wadira min e injay ko min gada goddum sai to min tefi tariki majjum min pami gina den ko min pudda dum bani ko min jangay miden andi iri jimul fu he inde mu e nogol wadirte inde hokkane fudu der ekkintinul amin gom min ekkita dum denne jimowo fu no andi iri jimul gol wadata nagol wadi iri jimul indirangul taybiyol kan wadi inde sanne der jimi amin fu
mo beydey don kandi minitene mais tasabadin ate valeur kabe sekul